chanita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
walisha nita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
kuna tofauti kubwa kate wasani wakubwa na maanda grondo kubwa mini mkubwa kate mwora na manda na shima kubwa mnafa sana njui muda njindo wapumbavo kubwa kubwa haupimi kwa kichwa nywele wala msule mkubwa wajingo kubwa siku mbe uzima kama unaniombe kuzima to hell shafula kume godfather wema uosima na famu sikuwa zifanani ila zigandi pia watu wana kuja na pita wanaujua na bakia wanangu wananambia watoto wanongea wakumbuki likotoa nataka kunitumia ungependa kunisikia wajali kama naumia miezi nasogea neno moja wajentoa ama kweli mekuwa nimeelewa dunia miamala ya beka kili zangu imepanua si lazimi kununa ili msinione mtoto mama na cheka kama jakaila nataka kwa tafuna sira zangu zipo mbali naona na zeka sasa nishikeni tusha rubu vijana mudenu sasa
walisha nita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
walisha nita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
niliko toka ndo mafanzu wanajua pilike pilike misit na nika kwenye mvua najua niko tangu wenzi wezangu wana shine wana kamata line mambo fresh kid design niko toka enzi Don Bosco vijana hashimu wana chana pina na uza flana profesa mwebamba aliblasa fanani wama baka leo atuelewi nani alimfunga kamba na sikitisha kona MC wanavisha yeti spani hepa hapa mgo favor na ningarisha na ziirisha kama ni pumbavu kabisa toka siwajui baka leo na wasirimisha na wapingirisha, na wasikika kabisa toka tunapigiana mbaka leo na wapiga toka tunafanana mbaka leo na neo na jiga na minamauna mabiyose of course misi jiga MC msela lafu bonge la bisho sauti yangu tu shindi plasma ujanja kwenye flow baka sasa nisha shirikiana na hote bora kama wea haumwe juwa sora zimo uske kingola
walisha nita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
walisha nita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
sisha kai wadaye kwani humi huo ni surprise sana sana na chona ujana unanipa bye sky tena sese moja muda mlefi yo ifai mwendo moja choki soja kwani time na ika
sidi changanyi na pobidi majukumu ndo nazidi ata siku mekwa fupi naona mwendo kilaji siki nwaji cha under 18 pole pole siko speedy arake ya ni ukini tisa wana mtoto kimvuta surali sana sana kwa kambari na sign check za dali
wani wengi wako nasari mtoto awo kubali kinacho mwusha disipini na hali kutu ikuwa
walisha nita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
walisha nita mwuzi sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina ndizi
na wana zeka sasa
miftena sasa wana ndizi mina cheka staki gibu choko choka
na wana zeka sasa
na wana zeka sasa
Sasa. Na wana zeka sasa.